Praise Him, praise Him, praise Him.
Praise Him, praise Him, praise Him.
Jump. I praise Him in the morning, I praise Him in the noontime, I praise Him in the evening when the sun goes down. Me ta ino wa sauti yangu, me kupe sifa, bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Duniani kote, hakuna kama we, nimetafuta sijamuona,
hey, nimetafuta sijamuona.
Nipe sauti ni kuimbie, hey, nijaze roho ni kutumiki, hey, hey.
Kila kuchao, mimi binadamu, uliumba kwa mfano wako, nitakuabudu, maisha ni mwangu, nitatangaza neno lako. Kila sehemu, milimani, mabondeni, ziwani na nyikani, nitaeneza sifa zako.
Baba, nitaeneza sifa zako.
Nipe sauti ni kuimbie, hey, nijaze roho ni kutumikie, hey, nipe nguvu ni kuzijutie.
Shirina wane, wana kuabudu, usiku na mchana, makerubi masherafi, wana kuimbia, wastahili, wastahili, mfalme wa wafalme, wana inama na kuinuka, mbele zako bwana, wakilisifu jina lako, Mungu wa miungu, hakuna Mungu kama we,
hey, hakuna Mungu kama we.
Nipe sauti ni kuimbie, hey, nijaze roho ni kutumiki, hey, nipe nguvu ni kuzijutie.
Praise Him in the noontime, I praise Him in the evening when the sun goes down. Nita inuwa sauti yangu, nikupe sifa, bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Duniani kote, hakuna kama we, nimetafuta sijamuona,
hey, nimetafuta sijamuona, hey.
Nipe sauti ni kuimbie, hey, nijaze roho ni kutumiki, hey, hey. Nipe nguvu ni kuzijutie, hey.
You know, it's on every day. Prince Jeremix Dasso. Chuck. Bass line.